There's a train that comes from Soweto to Soshanguve, Emtanzani to Tabantu, Daveyton to Mafikeng, Kwamashu to Johannesburg. Isho son isitimela samapiya. Ayisalela. Ayulalela. Ayisalela. Aya 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 aya. Ayulalela. Ayikusukusu. 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 Ayisalela. Ayulalela.
Polo, manchen sin gimoto.